mwako ebera soziti sazimara mwamani jukira betwali twakagala neta nakuo mutima gwange nakugoweka zawe nasira sirira kuwagawaga twali twagalana era nga tutegeragana buli omu yali yetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseeko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusaanawo mukwano kati tukoleki buli omu yali yetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseeko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusaanawo mukwano kati tukoleki kati twetowaze twemenye tusimagane okwogubukabuka n'okuwakawaka tubigoberere tusibire wamu omulabe tumulinyeko buli omu yali yetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseeko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusaanawo mukwano kati tukoleki buli omu yali yetaaga munne mu bujjuvu kati kino ekitutuuseeko sikitegeera okwagalana kwaffe kulabika kusanyaladde era kusaanawo mukwano kati tukoleki
Kusanya la pera kusana o mukwano.